radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Hashize ibyumweru bitandatu umubyeyi witwa Mukankusi Mediatrice yaje hano mu kiganiro agasaro kabura agashakisha umwana we witwa Tuyisenge batandukanye mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 29 barahura kubera ikiganiro cyanyu agasaro kaburaga. Dusubize amaso inyuma twongere twumve uko batandukanye. Mukankusi Mediatrice atuye mu karere ka Gasabo, akagari ka Kibagabaga, umurenge wa Kimironko, umudugudu wa Nyiramwana.
Muri iki kiganiro no kugira ngo mumfashe, wenda nibishoboka muzampuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Igihe rero Jenoside yatangiraga mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi, bahungiye muri Congo, umwana yahungiye muri Congo na bakuru be ari kumwe na papa we. Noneho mu gihe cyo kugaruka mu Rwanda muri 1996 umwana we yaramubuze agaruka ari kumwe n'undi witwa na mukuru we witwa Eric bakunda kwita Muzungu.
Dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe. Uravuze uti 1994 barahunze bahungira muri Congo, icyo gihe wowe wari hehe?
Ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu barandashe amaguru, mfitanye indwara nyine, ubwo basize ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandashe amaguru yose, ngiye ntabwo nabashije guhungira muri Congo, nasigaye mu Rwanda.
Okay, usigara mu Rwanda, umugabo wawe n'abana be batatu ba abana banyu barahunga, bagarutse muri 1996 agarukana babiri asigaye umwe.
Yego.
Impamvu Tuyisenge asigaye yo ni iyihe?
Amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa Nyiranzage, yitwa Rashele, kubakunda bakunda kumwita kare, bakunda kumwita kare na Kanyiranzage. Kubumvisha barasa bari mu mashyamba y'ahantu bita muri Gatare, igatare wabaga mu nkombe ya Gatare mu mashyamba. Noneho ngo barashe yari amufite aramubwira ngo bagende, umwana urumva niyo yari akiri mutoya ngo yanga kugenda, undi rero ngo nyine akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera.
None se Tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri 1994?
1994 yari afite imyaka 3.
Ni ukuvuga ko 1996 yari afite 5?
Yego.
None se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he?
Abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe, batangiye kurasa rero wadahari, ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nibumva hari ikintu kibaye adahari. Uwo rero uko Muzungu arahaguma, ubwo witwa Kazeye na Nyiranzage bo baragenda. Noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we, ubwo Kazeye we yanga kugenda ataha ngo yanga gukandagira amapingu inkweto ze zari zacitse. Noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho, ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi.
Nta muntu wigeze akomoka muri Congo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe?
Oya, nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye, nkajya muri Croix Rouge Kacyiru, njya muri Croix Rouge Ikabgayi, njya n'ahantu bita Ishogwe, hose nshakisha umwana ariko ndaheba.
Wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu Rwanda ushakisha?
Yego.
Bakakubwira ko batamubonye?
Yego pe, hari naho bashyize abana kuri Rasambroma, hari naho babyakwanga bakampana amafoto ngo nishirire agahinda.
None hari abana bagiye bagarurwa byumvikana bakagarurwa ari batuye bakagarurwa mu Rwanda bagashyirwa mu bigo by'imfubyi, ubwo wabizengurutse byose ukamubura, hari n'ababyeyi bashoboraga gufata umwana bakiyemeza kumurera bitanyuze mu bigo bizwi, uwo mwana akaba afitwe n'umubyeyi umurera kugeza magingo aya. Icyo dushobora gukora muri kano kanya ni ukusaba umubyeyi wese waba waratuye uyu mwana Tuyisenge ushobora kuba yaramubwiye ko yitwa Gasaza cyangwa se Kazehe, turi mu 1996 mu nkambi ya Katare, waba yaramubonye akaba yadufasha kugira ngo atubwire ko umwana amufite. Wowe uri nyina, umaze imyaka 29 mutandukanye, yagusize uri mu bitaro, ntiwashoboye kujyana nawe, ntiwanamusigaranye. Narije kukubaza impamvu utamusigaranye ko yari mutoya, kuki umwana mutoya yagiye ugasigara wenyine?
Urumva ubundi ntabwo najyaga mwikuraho pe, bamaze kundasa amaguru rero, urumva bandasha amaguru yose, ntabwo nabasha kugenda naho kungezaho kwa muganga, banjyanaga mu ngorofani, ubwo rero nabaye ntakimuhere. Ariko ubundi tukiri mu Rwanda, tukiri kumwe, naramuhekagaho najyaga hose, ntabwo yancikaga. Maze kundasa amaguru nyine sinari kumuheka.
Birumvikana nta mbaraga wari ufite zo kugira ngo umwiteho. Nari mbivuze mu kanya, umuntu wese waba wararukuye uyu mwana Tuyisenge akaba yaramureze, akamukuza, akaba amufite, na Tuyisenge nawe niyimenya aratubwira. Twibutse aho mwari mutuye neza i Kigali muri 1994 mbere y'uko bahunga.
Ubundi twari dutuye Kimihurura mu Rugando, aho nyine ntabwo twigeze tuhemuka.
Mbese yari mutoya ku myaka 3, izina rye ntabwo yari arizi, yari azi ko yitwa Tuyisenge?
Oya, birashoboka ko atari abizi, kubera ko bakundaga kumwita Gasaza cyangwa Kazehe. Ntabwo yari abizi. Hanyuma rero hari ikintu cyatumye dushishikarira kumushakisha nyine.
Yego, ni iki?
Nongera kubura iyi dosiye, abahamagara nashakisha nomero zanyu. Ni umwana w'umukobwa dusengana, turi abahamya ba Yehova.
Yego.
Isenge naho arera abizi ko turi abahamya ba Yehova, ko najyaga mujyana mu materaniro. Noneho umwana yumvise ikiganiro ku wa gatandatu ku itariki 21 mu masaha 10. Ikiganiro nyiri muri icyo kiganiro agasaro kaburaga, ngo yumva umuntu urangisha ngo umwana wari ufite ababyeyi bitwa Mukankusi, ariko amapreno ntayavuge, akavuga no gusa. Hanyuma akavuga ko papa ari Habimana kandi niko yitwa koko, akavuga ngo na mukuru we witwa Muzungu na mushiki we witwa Nyiranzage. Noneho ngo akababwira ko bari batuye i Kanombe. Noneho ariko i Kanombe, kubera ko Nyiranzage mushiki we niho yabaga kwa sekuru, katekereza wenda ko mu nkambi yajyaga ababwira ko iwaba ari i Kanombe. Nubwo mwambwiye ko ntacyo kibu kiganiro ntacyo mwabonye, birashoboka, ariko Imana nidufasha wenda bizemera.
Niba Tuyisenge yaraje mu kiganiro ubu ngubu, noneho nibwo buryo bworoshye bwo kugira ngo nawe yiyumve, hanyuma namenya yuko ari wowe yashakishaga. Urumva Imana iraba Imani inshuro 10. Niba kumva muri kano kanya, ni wa munota ntanga, nicyo ushaka kumubwira?
Ikintu nifuza kumubwira ni uko mukumbuye, ko mubonye nakwishima cyane, ndamukumbuye cyane pe, mubonye rwose nakwishima. Kandi ashaka kumubwira ko nanjye nkiriho, wenda ashobora gutekereza ko napfuye, ariko ndahari, nta kibazo nagize, ndahari, ndacyariho mu Rwanda.
Mediatrice Mukankusi, ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umwana wawe Tuyisenge. Hagati aho mu gihe ugitegereje, ndagukomeje kandi nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane muvandimwe Venusi.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Baca umugani ngo inzira z'Imana zimenywa nayo gusa. Tuyisenge nawe yari yaje mu kiganiro agasaro kaburaga, yitwa Muhawe n'Imana Michel. Dore uko yashakishaga umuryango we.
No gushakisha umuryango wanjye, twaburanye muri 1996 tuburaniye muri Congo.
Muri Congo mwari hehe?
Mu nkambi ya Kayindo.
Mu nkambi ya Kayindo. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Mfite imyaka 5.
Hanyuma uburana n'umuryango wawe wose, ari kumwe na mama wawe na papa wawe na bakuru wawe na barumuna wawe, abo mwari kumwe barangana iki?
Nari ndi kumwe na papa na mushiki wanjye na mukuru wanjye, mama yari yarasigaye mu Rwanda. We nago yigeze ahunga ngo agere muri Congo.
Hanyuma mujya gutandukana nabo mwari kumwe, papa wawe, mukuru wawe na murumuna wawe, mwatandukanye bigenze gute?
Erumba byari igihe cy'amasasu cy'intambara nibwo twaburanye.
Hanyuma wowe wari ufite imyaka itanu, umwana w'imyaka itanu, amasasu yaravuze ujya he, wicaye ahantu witwikira isinde cyangwa shitingi, warirukanse se hamwe n'abandi? Nimba wibuka ndibaza umwana w'imyaka itanu iyo yumvise amasasu avuga akora iki? Yabonye birukanka akora iki n'abakurikira ajya he?
Yego, nirukansa hamwe n'abandi mu kivunge cy'abantu benshi. Ena mora n'umugira neza umukecuru twa turi kumwe abari bumfata agaranda natuza mu Rwanda.
Abakwije mu Rwanda bagushyize hehe?
Twa aho turi aho ngaho mu kare ka Sabone aho twasikiri uwo mukecuru wandera urimo kundera.
Umukecuru yagutoraguye arakuzana kugira umwana we arakurira kugeza amagingo aye?
Yego.
Uwo mukecuru Imana imuhe umugisha, imukomeze kubera ko yakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Bo ni babandi nkunda kwita indashyikirwa mu Rwanda, babandi bagaragaje urukundo bakaririra u Rwanda, bakaririra Imana. Ngaho rero mbwira, ugeze mu Rwanda mugeze ngaho muri Gasabo, n'uwo mukecuru ubwo yari akiri na mutoya arakurize akurira nk'umwana we, yajyaga kubwira ko atari mama wawe cyangwa se yarabiguhishe?
Urumva muri iyo myaka yari ishize narumva nari maze nk'ubuze umuryango. Nahise yatashe nk'umwana we, nanjye mfata nk'umubyeyi wanjye, narandera mubera umwana nawe mbera umubyeyi.
Umubera umwana mwiza nawe akubera umubyeyi, ntiwamugora, uramwumvira, mbese ukura nk'uko yakureze?
Yego, ashimira Imana izamuha umugisha kuko yankoreye byinshi. Urumva yankuye ahantu hafi.
Hanyuma se ko wambwiye yuko mama wawe yari yasigaye mu Rwanda, ugeze mu Rwanda bugeze ugerageje gushakisha kugira ngo umenye aho yabaherereye?
Urumva tukigera mu Rwanda nabo nabigizemo agatege ko kugira ngo numvaga yuko kugira ngo nshakishe umuryango, numvaga yuko batakiriho bitewe na byarabaye mu Rwanda. Atekereza gutyo nkavuga ni reka ngumane n'umukecuru.
Hanyuma nta gakuru wongeye kumenya ka mukuru wawe, ka papa wawe, kuva mwatandukanira muri Congo nta kindi wongeye kumenya?
Nta kindi nongeye kumenya, ariko amazina yo nibukaga rimwe rimwe bo ya papa na mama na mushiki wanjye na mukuru wanjye n'ijyanjye nibuka izina rimwe rimwe. Nange itangazo nyine kugira ngo numve ko bakiriho nshakisha.
None amazina wibuka papa wawe yitwaga nde?
Yitwaga Habimana.
Naho mushiki wawe?
Mushiki wanjye yitwaga Nyiranzage, mukuru wanjye bamwita Muzungu. Nanjye kimwe cyo banyitaga Kazeri.
Bakwitaga Kazeri?
Yego.
Mama wawe se amazina ye urayibuka?
Mukankusi. Nari nzi izina rimwe rimwe.
Hanyuma uwo mubyeyi wakureza gukunze uraho ngaho muri Gasabo wo yitwa ngo iki, kugira ngo iryo zina turitangaze turivuge n'umunyabigwi, yitwa ndi uwo mubyeyi w'Imana?
Yitwa Kanziga Aureliya.
Kanziga Aureliya. Nongere mushimire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Mbikora kenshi iyo ngize Imana ngahura n'umubyeyi wakoze igikorwa cy'indashyikirwa akarere u Rwanda. Ndamutazira wa mugani w'Abarundi, abavandimwe bacu, izina rye nkarivuga ku mugaragaro kugira ngo Abanyarwanda batwumva, bagira neza, bagira umutima w'ineza, nabo bahigire ineza ya kimuntu. Kanziga Aureliya rero ni umubyeyi w'indashyikirwa ndamushimye kandi ndamutatse hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. None mwawe n'Imana Michelle, niba abavandimwe bawe bakumva aho bari hose, niba bakiriho, niba mama wawe Mukankushi akumva, niba kiriho, nicyumva ushaka kubabwira?
Cyane ni kubabwira ni uko urumva nifuza ariko nababona ari nkabamenyesha ko nyihari nababanye bakazambwa babaherere tukazabonana, kuko ndarumva ndakunda imyaka 28 ishize abari myinshi utari kumwe n'umuryango.
Mwawe n'Imana Michelle, ikomeza utegereze wizeye. Ndagushimira ko baje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Amahoro y'Imana.
Yego, nawe murakoze.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Ndifuza kubaha akanya ko gusangira ibyishimo kw'abantu bahuye bari bamaze imyaka 29 batabonana bahujwe n'Ijwi ry'Amerika. Nshimishijwe no kubakira wowe Mukankusi Mediatrisha, nawe Michelle Muhawenimana, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze.
Ndaguheraho nk'umubyeyi, umubyeyi wari umaze imyaka myinshi ushaka umwana, ubu mukaba muri kumwe. Ni ikibazo wavuga uti kucyari cy'abaza buri gihe, ariko se nk'umubyeyi wari umaze imyaka ingana gutyo utabona mwana wawe, ubu mukaba mwicaranye, tubwire kimwe n'abandi babyeyi, urumva umeze ute?
Mva hari ibyishimo byarandenze nkuko wabibonye amafoto nakoherereje. Ibyishimo byarandenze, amarira araza, mbese ntabwo namenya ndikubwira ngo ikiso. Mfite ibyishimo byinshi cyane.
Muhawe n'Imana ari iruhande rwawe, ubu tuvugana. Harashize ibyumweru bike tuvuganye, mutari kumubwira uti maze imyaka mushaka naramubuze, nawe agushaka, ubu muricaranye. Ubu tuvugana, nibyo nshaka kumenya, urumva umeze ute?
Ndishimye cyane rwose pe. Mfite ibyishimo byinshi.
Noneho unyemerere ngusubize inyuma gatoya, igihe umwana yari amaze kukumva nawe agafata agakona kaza aho gushaka, igihe bakomaze bakugira bati umwana wawe araje, amafoto nayabonye, ariko se ukimureba mu maso waramurebye umubona nk'igitangaza kibaye, waravuze uti gusa n'Agasaro Kaburaga, niki cyaje mu mutwe wawe icyo gihe?
Cya mbere cyo natekereje ko ari Imana imunzaniye. Ariko cya kabiri nahise nibuka ko ndavuga burya bwose iyo mba naravugiye ku Ijwi ry'Amerika kera, birashoboka ko mba naramubonye. Gusa nkurikije isaha yagereye mu rugo sinari mpari, ariko aho namukubitiye amaso ko yaje nko mu gitondo nko mu masaa tatu, ariko nyine namubonye ahajya mu masaa 12 n'igice z'umugoroba. Ariko n'ubundi nashakaga kubanza kubyakira neza ngo numve ko ari we koko. Ubwo rero nkimukubita amaso rwose naravuze nta aba bantu rwose Imana izabaha umugisha pe.
Murakoze cyane. Muhawe n'Imana Michelle, muri kumwe. Muhawe n'Imana, uranyumva?
Mana ku
komera cyane. Nawe ndakubaza icyo kibazo, uza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, naguhojeje nk'abandi bantu uko mbigenza, ngusaba kwizera, ngusaba gutegereza ukazabona umubyeyi wawe wamubonye, uramufite. Mbwira ibyishimo byawe biranga na bite?
Byari ibyishimo, urumva byari nk'umunsi mukuru. Urumva imyaka 28 yari ishize nabona ababyeyi, nari kumwe n'ababyeyi banjye. Urumva byari ibintu bibabaje, aragakonye numva ndishimye cyane.
Muhawe n'Imana, hari abandi bana bameze nkawe, benshi baburanye n'ababyeyi babo kuva mu 94 kugeza n'ubu, babashaka bakababura. hari abaza hano mu kiganiro gasaro kaburaga bakagira amahirwe bakagira imana nkawe bakababona ubu ngubu ubonye umubyeyi wawe mbwira niki wabwira abandi bana nico abashishikariza gukora
icyo nabwira ni nabashishikariza nuko batacika intege nabo kuko imana irahari nabo harye bazababona bakanyura ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane mubyeyi Mukankunsi, nawe icyo kibazo ndakikoza mbere y'uko turangiza. Ubu ngubu Imana yakugiriye ubuntu nk'uko wabyifuzaga, umuhungu wawe muri kumwe nyuma y'imyaka 28. Hari ababyeyi benshi benshi bameze nkawe nabo bifuza kubona abana babo, n'icyo wababwira muri kano kanya mbere y'uko turangiza?
Yewe ubu gahunda nafashe mubyeyi we no kumuhi nomero zange kamubwira nishakira anga kuko nje ntangiye kuba kuvugana namwe ubyukuri nta n'ukwezi gushize. Ubu rero mubyeyi wese namushishikariza kubegera mukamufasha, ariko hamwe no gufashwa n'Imana kwa ariyo nkuru, ariko byose nabonye ko bishoboka pe. Ntabwo rimwe mufite ubushobozi buruta bw'Imana, ariko Imana irabakoresha kandi kubera imihati namwe mukiraho ni ukuri kubagana n'ibintu bifite agaciro gakomeye. Na nibajije impamvu ahubwo ntabikoze mbere y'igihe, ariko ubwo ni igihe cyari kigeze ngo Imana isubize amasengesho yanjye.
Amasengesho yawe Imana yarayumvise. Nongeye kubashimira kuba mwampaye kano kanya kugira ngo musangize inkuru nziza abumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika. Ngushimire nawe muhawe n'Imana Michelle na mama wawe Mukankunsi Mediatrice, mwese mwese mbifurije kugira urugwiro n'amahoro y'Imana.
Yego, murakoze nawe turagushimiye.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
rero.
Mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika mu mwaka w'1994. Abana babiri b'abahungu, umwe yari afite imyaka 11 undi afite 6, bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga, bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi. Umuto yananiwe kugenda, umukuru akurikira abandi kugera Kabgayi. Abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo. Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye, akagari ka Kiruhura, umurenge wa Rusatira, umudugudu wa Rubona.
Kizanya mu kiganiro ni ukugira ngo mumfashe, maze iminsi numva ikiganiro cyanyu, mumufashe abantu babuze ababo kuba bababona aho bishoboka.
None uragira ngo tugufashe kubona nde?
Kubona murumuna wanjye witwa Gashirabo, yitwaga Gashirabo William, akaba ari mwene Gashirabo Innocent, ariwe papa wacu. Tukaba twaratandukanye muri Jenoside, igihe twese nyine twari turimo duhunga, twatandukaniye turenze mu Ruhango mu mujyi. Ariko ubwo tukaba twabaga twayitwishaga ahantu ku musozi, noneho mu gitondo tumanutse umuturage twari duturanye aratubwira ati bashiki banyu baje kugira gute, yaje kubashaka ariko bamugaruriye mu Ruhango banga ko amanuka uko yabaye kumwica nawe. Ubwo noneho undi mushiki wacu, kuko icyo gihe baravugaga ngo ntabwo bicaga abahungu gusa, tari batangira kwica abakobwa. Ubwo we yarabyumvishe ahita akora iki, ahita amusanga. Noneho umuturage nyine tuhageze aratubwira ati baraje, yaraje ariko Kayitesi yagiye ati namwe mugiye gute kumukurikire, wenda muzagira gute, murahura nabo murabasanga mu Ruhango mu mujyi. Ubwo twafashe inzira turagenda tuvukana bita Intongwe, ari mu karere kahoze n'ubundi akarere kahoze kitwa Ntongwe, ubungubu kitwa nyine Ruhango.
Wilson, mwavuye Intongwe n'amaguru muza mu Ruhango?
Twajeje n'amaguru.
Icyo gihe muri 1994 wari ufite imyaka ingahe? Gasirabo yari afite imyaka ingahe?
Yari mfite imyaka n'icyenda.
Mhm.
We yari afite nk'itandatu.
Hanyuma uramufata uramubwira uti reka tugende turebe uko twahura na mushiki wacu Kayitesi mwari muzaho mu Musanze mu Ruhango
bo urumva Kayitesi yarasanzwe undi bita Jacqueline nawe yabaga I Kigali noneho Kayitesi mina byumvise ko yaje ari mu Ruhango yahisagira gute yahisagira yaza no kutubwira ahantu twari twihishe kuko rimwe na rimwe niwe wagiraga gute yabonye ibyo kurya niwe wabituzanira ahantu twihisha akurya iwacu anaubwo yumvise ko yaje ari mu Ruhango ahita agira gute ahita akomeza aramusanga ariko noneho tuje mu gitondo butaraca umukecuru twari duturanye nawe atubwiye ati nyine ati mushiki wanjye araje ariko na Kayitesi yageze gute yagiye uko natwe duhita dufata inzira tugira ngo tujye turabasanga nyine mu Ruhango mu mujyi ageze mu Ruhango mu mujyi bwenda guca nyine ari nko mu masaha yine za mu gitondo noneho tuhageze turabaza nyine batubwira bati ngo bagiye batwerekanye no turabaze se banyuze dufata umuhanda wa kaburimbo turagenda burinda butwiriraho noneho butwiriyeho tugera ahantu hari hari bariyeri avamo nyine umugabo umwe wari uri kuri bariyeri aragenda aratucumbikira icyo gihe twaraye no mu kiraro cy'inka niba yaturajije noneho mu gitondo tubyutse William gukandagira biranga kubera kugenda cyane atarigeze agendaho nyine amaguru yabyimbye noneho abo baturage baho bagira gute batwaraye bashyushya amazi barampereza ngo nimukande ariko urumva nyine nk'abantu bakuru bakagombye kuba aribo bari kubinkorera ariko urumva nyine nisturagore yumva ubuzima ubwo nyine ndamukana kuko mbishoboye noneho duhita dusohoka nyine muri urwo rugo urwo rugo rwari rwegereye kaburimbo tugeze kuri kaburimbo gukandagira n'ubundi sitire biranga ndamubwira noneho wicara aho ngaho ngiye kugenda nzane Kayitesi na Jacqueline tugire gute dukomezanye ngo nanjye naragiye numvaga ko ndimo babona imbere nanjye burinda bunyiriraho
icyo gihe ugenda mu muhanda wagendaga mu muhanda wenyine cyangwa se harimo n'abandi bantu bagendaga mu muhanda
harimo abandi bantu ngiye nagendaga inyuma y'abantu nakurikiraga abantu bagenda inyuma
wagendaga umeze nk'umwana ukurikiye abandi uvuga uti yenda muri bano bantu benshi nabonamo mushiki wanjye none se uwo muhanda mwariho wari umuhanda ugana hepfo ugana majyepfo cyangwa ugana majyaruguru
wari umuhanda ujya za Kigali
none murumuna wawe ugereranije wamusize nka hehe wamusize hehe ya Kabgayi ugereranije aho wamusize urumva waramusize
namusize hagati ya Ruhango na Kabgayi
hanyuma wowe urakomeza umbwire bikugendekera gute Kayitesi waramubonye cyangwa ntiwamubonye
ubwo nyine naragiye nanone bunyiriraho inzara n'inyota byose kuko nyine nagendaga inyuma y'abantu noneho turagenda butwiriraho nyine abantu baragenda baryana kuko urumva nyine nagendaga inyuma y'abantu abantu baragenda bacumbika hari hakurya ya Kabgayi nanjye nyine ndabakurikira noneho tugeze mu nzu wari ugiye kubacumbikira abaza ngo ushyire ngo uyu mwana ntabwo ni uwanyu aranyihakana bavuga ngo uyu mwana ngo ntabwo tumuzi ariko nyine turara aho ngaho twicaye aho mu gitondo bukeye turongera turamanuka dufata umuhanda aho ngiye ngeze Kabgayi hari Kabgayi nyine imbere ya Petit Seminaire Serewo ubwo nyine inzara yarangije kugenda nanjye biba biranze munsi y'umuhanda abana nyine babagamo hari Kabgayi imbere kuko harimo imiryango myinshi ataza havamo umwe wari umusore arambwira ati rero ati hano uze hari umupadiri winjiza abantu hano naza kuza ndakubwira ugere gute uhaguruke ugende hariya iruhande rw'umuryango ubwo nyine umupadiri yaje kuza ndahaguruka nyine iruhande rw'umuryango arambaza ati bisure shaka ko ngufashe iki ndashaka ko nanjye nyinjizamo hano anarambaza ngo ariko se shyanga ubwo ngo ntabwo uri akanyenzi naho bwa wapi ntabwo ndi akanyenzi ngo yaba ngubungubu inyenzi ngo zimaze akoresha ngo abana bangana nkawe ngo ariko ngo ngwino nyamba nkugire gute ngo ngwino nkwinjize yaranyinjije ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye yicaza nyine hanze y'umuryango ku isima anzanira ibiryo hari harimo za pate blanche kuko ntari mbizi ibyo bya kawunga kugira ngo ni umuceri hariho n'ifi hariho n'ishirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nkateho mbona si umuceri
Inkuru ya Murengezi tuzayikomeza mu cyumweru gitaha. Hari abaduhamagaye batubwira ko bazi aho Gasirabo William aherereye mu Rwanda. Amakuru tugicukumbura.
Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro kaburaga. Witwa Alexia Dusingizimana aje mu kiganiro Agasaro kaburaga ashakisha umuryango wa papa witwa Harerimana Jean Damascene. Batandukanye mwaka w'1994, ababyeyi ba Harerimana aribo Ryeze Mbere na Kansanga bari batuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Buneza. Umwuzukuru wabo Dusingizimana Mana Alexia atuye mu karere ka Kamunyi umurenge wa Gacurabwenge.
Mu kiganiro Agasaro kaburaga maje kubera gushakisha umubyeyi wanjye twaburanye.
Uwo mubyeyi wawe ninde mwaburaniye he?
Umubyeyi wanjye yitwa Harerimana Jean Damascene.
Yego.
Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kumumenya cyangwa se kubona isura ye cyangwa se amafoto ye, kuko yashakanye na mama njyewe n'urumva nari naravuka. Ariko bari barahuriye ngo mu nkambi ya Zaire hafa. Nyuma yabwo rero aho njye mvukiye sinigeze mumenya, na nubwo nigeze mbona ifoto ye.
Bakubwiye umwaka wavukiyemo?
Yego, barambwiye navutse mu 1996.
Icyo gihe ababyeyi bawe bombi bari mu nkambi imwe utazi neza yo muri Zaire?
Nibuka yuko bambwiye yuko babaga ahantu bita Iboneza muri Rutsiro.
Ariko abo ngabo bari bahatuye n'ababyeyi ba papa bawe?
Birashoboka njye kubera yuko amakuru mfite nayo mpabwa na mama mbyaye. Ariko ntabwo ubu turi kumwe.
Ntacyo bitwaye, birashimishije kukwakira nk'umwana ushaka kumenya umuryango we. Urambwira amakuru mama wawe yaguhaye, bikabyara guteye n'imbaraga zituma avuga uti ndashaka kumenya umuryango wa papa wanjye, reka nkwakire tuganire wowe, nkunda kwakira abana nkawe nkabaha ijambo, ni mwebwe Rwanda rw'ejo. Ngaho nyibwirira, mbwira uko waganiriye na mama wawe. Yakubwiye ko papa wawe bakiraho ngaho muri Zaire, batandukanye bate, byagenze gute kugira ngo babe batakiri kumwe?
Mama yaje gusura umuryango nyuma ya Jenoside.
Yego,
aje gusura umuryango. Mama yari yarigeze kuba umuyobozi mbere ya Jenoside. Aje gusura umuryango, mama baramufunze, afungwa n'igihe kirekire, yafunzwe imyaka igeze muri 18. Niyo mpamvu ntabashije kuba nakurikirana ngo menye amakuru ya papa. Nuko byagenze.
Ariko se mama wawe mwaraganiriye, umubwira yuko wifuza kumenya amakuru ya papa wawe, arabikwemera kubwira ati nzagufasha cyangwa se agenda kuvunguriraho gato gato?
Nawe yambwiye amazina y'ababyeyi ba papa. Ambwira aho bari basuye, n'imiryango yagendaga ambwira aho bari bagiye basuye. Ariko ubu ngubu nyine ntabwo napfa kwibuka ahantu nagiye mbyandika. Nasiyoka yuko nari mvuye mu rugo gatoya.
Mpereye ku rupapuro wanditse uvuga yuko ababyeyi ba papa wawe ariwe Jean Damascene Harerimana, ari Ryeze Mbere, na mama we akitwa Kansanga. Ukavuga ko bari batuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, niko uvuga? Ibyo nawe nibyo wibuka bakubwiye?
Yego, nibyo nibuka.
Hanyuma se mama wawe yakubwiye yuko agarutse mu Rwanda, papa wawe we yasigaye muri Congo?
Papa yasigaye aho ngaho baba.
Harerimana Jean Damascene, niba ukiriho ukaba wumva ikiganiro Agasaro kaburaga muri kano kanya, umukobwa wawe Alexia Dusingizimana aragushaka, arifuza kumenya amakuru yawe. Niba kandi sekuru Ryeze Mbere akiriho cyangwa se nyirakuru Kansanga akiriho, bari batuye i Rutsiro, niba bakiriho bamenye ko hari umwuzukuru wabo dusingiza Imana Alexia ubashaka atuye mu karere ka Kamonyi mu mudugudu wa Kabatsi mu murenge wa Gacurabwenge ni hafi ya Kigali ya Gasabo. Alexia, birumvikana abana bamushaka kumenya amakuru y'aba papa wanyu hashize imyaka myinshi, imyaka 27 uriho udafite agakuru ka papa wawe, kubaho uri umwana w'umukobwa hari imyaka myinshi wamaze na mama wawe mutari kumwe, ariko kuba utari kumwe na papa wawe utamubona utumva iyo mpumeko y'umupapa, wabibaye mute?
Oya, ntago najyaga mbasha kwishimira kuba n'abana bari kumwe na ba papa wabo. Narababonaga nyine mwumva njye birambabaje, nkahita njya mu gahinda nkanifunga cyane ko ntagize n'amahirwe yo kuvukana n'abandi kandi njyenyine. Mwumva birambabaje, ariko nyine nagira
buhoro. Ukugenda ukura, ugenda usobanukirwa, ugenda wishakamo imbaraga nk'izi ngizi zatumye uvuga utereka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga, ngerageze kumushakisha izo mbaraga. Uzikura hehe? Uzikura aho usengera? Uzikura ku ishuri aho wize? Uzikura mu muganira? Uzikura ku Mana yawe usenga yonyine mu mutima nama wawe? Izo mbaraga uzikura he?
Imbaraga zihabwa n'Uwiteka kuko niwe unshoboje. Agiyemo nyine n'urugamba kuko nyine ntari ndi kumwe na mama, ubundi nkaba ntari kumwe na papa, ubundi nkaba ntafite abavandimwe, mbese nkumva ndihebye nanigunga. Ariko naba ndi kumwe n'abandi muri sosiyete, turi ku ishuri se cyangwa se ku rusengero, Imana ikagenda ifasha ikanshoboza. Nta n'imbaraga rero nari kuzikunga uretse ku Uwiteka niwe ufite imbaraga wese. Gusa nayo icyizere cy'uko tuzavugana, nzanabona papa kuko hari amakuru mfite kuko njye ndasenga. Na mbere y'uko umpamagara ndatekerezaga yuko tuzavugana, gusa nuko ntarenze umunsi.
Wabyumvaga ukavuga uti byanze bikunze Venus Nshimiyimana zampamagara tuganire?
Ya, narose inshuro ebyiri umpamagara tugiye kuganira kandi ntabye inzozi.
Oh, Imana ishimwe. Abo bavandimwe uvuga, uravuga ko harimo Beatrice Uwimana, hari uwitwa Azera cyangwa se Adera, hari Nyirahabimana Savera, hari Marita na Feniasi, ndetse na Munyandamutsa Jean Paul. Abo bose bakaba bavandimwe na papa wawe, ariwe nk'uko wabimbwiraga ariwe Harerimana Jean Damascene. Ubwo rero n'amakuru meza nayo yadufasha kugira ngo niba bumva iri tangazo abavandimwe ba papa wawe bamenye yuko bafite umuvandimwe, bafite umwana mu muryango, bakwiye kwihutira gushaka abanyura hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga kugira ngo tubahuze. None niba bakumva muri kano kanya bavandimwe ba papa wawe ndetse na papa wawe niba kumva, Alexia, ni iki wumva wifuza kubabwira?
Nifuza kubwira uwo muryango umusha mu buzima bwanjye ko mukunda cyane, kandi nkabishima cyane kubwo kuwubona no kuwumva kuko mutegereje igihe kirekire. Nizeye ko tuzabana neza kandi Imana izabidufashamo. Ndabakunda cyane. Bazambwire papa wanjye ko mukunda cyane. Ntabwo nubwo nigeze ngira amahirwe yo kuherwa nawe cyase kumubona, ariko papa wanjye ndamukunda cyane. Mbere nta nubwo nakundaga umuntu wa nakumva avuga papa wanjye nahazi.
Alexia, dushingize Imana. Urakoze cyane kuba wagize imbaraga zo kuza hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ushaka papa wawe utamenye nyuma y'imyaka 27, papa wawe witwa Jean Damascene Harerimana, aba bamwumva ababyeyi be bari i Rutsiro ndetse n'abavandimwe be amazina yabo ndayasubiramo nihuta kugira ngo wa kwiyumva amenye yuko ari umwana wabo uhari. Uwimana Beatrice Azera cyangwa Sadera, Nyirahabimana Savera, Marita Phineas na Munyendamutsa Jean Paul bakaba ari abana bageze imbere na Kansanga Evelyn bari batuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza. Hari na bamwe bashobora kuba bari batuye ahitwa muri Kayove. Abumva ijwi ry'Amerika kiganira agasaro kaburaga muri kano kanyamye yuko hari umwana wabo ubashaka. Dushingize Imana Alexia ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Alexia rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro, ndagukomeza kandi ndagusaba gutegereza uwizeye amahoro y'Imana.
Imana ibaho umugisha.
Agasaro kaburaga.
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane, umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 5 yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu Matyazo ibutari. Yaraturutse ahitwa Ibuvumo muri komini ya Gishamvu. Ukuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi be n'abavandimwe be batandatu. Yirirwa handi Karekezi Valensi atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Huye, akagari ka Rukira, umudugudu wa Kanazi.
Kinzanye no kurangisha umuryango wanjye kuko Jenoside yabaye tutari kumwe, twari kumwe nari njye nko muri famiye kubasura. Jenoside yabaye mba mu Matyazo nyine aho ngaho ubuntuye, niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyina ko mvuka nta muntu hari nk'ugiye mba ariho njya kwibera. Ariko Jenoside yabaye ndi umwana mutoya, ndi mu myaka 5-4 gutyo.
Mbwira rero igihe Jenoside yabaga, wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo, ariko se wari wagiye kubasura uturutse he?
Nari naturutse Ibuvumo nyine.
Wari waturutse Ibuvumo, Ibuvumo bwa Gishamvu?
Yego.
Ni inkuru ndende ikiganira agasaro kaburaga. Mbwira neza, wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo?
Ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga, ntabwo nari Nyazi.
Yego.
Ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga Yirirwa Handi. Yego. Ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa, izina rya papa banyita Karekezi Valensi, ariko imbere bishoboka ko nitwaga Yirirwa Handi wenda Valensi.
Yego.
Ubwo rero umuryango wanjye nawo uburyo nzi amazina ya papa ndayazi, aya mama ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe.
Papa wawe yitwa nde?
Papa yitwaga Karekezi Tarisisi.
Naho mama wawe?
Mama yitwa Nyirandaberetse Matilda.
Yego. Abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto?
Nzi izina rimwe rimwe ndabazi, hari uwitwaga Karitina, akaba Kristina, akaba Fabiani, akaba nuwo bitaga Riberata, akaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine wariwe wankurikiraga witwaga Mariko.
None se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwaga? Rutse kumva ko ari Ibuvumo, ababyeyi bakureze bakufashe ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga?
Aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njyayo. Ni Ibuvumo, ariko ko nuvuga ngo ni hakuno y'ikansi ba ni Ibuvumo aho bita Kwitaba, bahita hari aho bitaga Kwitaba.
Ndaharuzi. Yego.
Hari Kwitaba ryo mu mujyi, naho ni Ibuvumo muri rusange, ariko hari ngo hakuno y'Itaba. Nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane njya ngira.
None se umaze gukura ababyeyi bashoboye kureka bakakugezayo kugira ngo umenye aho ukomoka, hari umuturanyi wigeze uhagera uramumenya? Hari uwakubonye sara kwibuka iyo uhageze? Ubona hari abantu bakuzi?
Yego, baranzi kuko na data wa batisimu arahara niho. Ariko nukuvuga ngo inzira n'indende kuko yewe urumva urabona ibibazo byabaye mu gihugu 59 ubwo nyine na amateka mba numva aba abavandimwe ba data bo na data bo ngo bahungiye Burundi
yego
bageze Burundi data aravuga ati kisinguma kuba mu buhungiro kwa kuntu nyine umuntu yenda bafite imitekerereze y'ukuntu avuga ati jewe nsubiye iwacu niko kuza nyine urumva aho hari nko ku isambu y'iwabo aragaruka aho jenoside yabaye ariho twebwe turi nyine turi kumwe nawe na mama
none se uwo papa wawe umubatisimu iyo muganira akubwira yahe mateka akubwira iki kubyabaye ku muryango wawe
kibazo cyabayeho ntabwo turaganira cyane kuko we ni umuntu aho namumenye yaragize ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi noneho ubu ntabwo turi cyane ngo tuganire nyine ariko bambwiye ko yorohewe nzashaka ukuntu tuganira wenda nawe agira amakuru ama
nta wundi muntu wo muri ako karere washoboye kukubwira ati mwana dore uko byagenze dore icyo tuzi dore ibyawe ku babyeyi bawe ku bavandimwe bawe se bahungiye aha nta gakumenye
ni ukuvuga ngo ngiye nagiyeyo ngerageza kubaza amakuru hakaba hari nibona bagize ndamugandiza mubaza nk'isingi iwacu ni ko hari n'inkani nta mateka y'uko byagenze numva nyine nta wendagize ngo ni imitungo ntacyo asobanuriye undi mukecuru nawe arambwiye ati ati wanyu twari turi kumwe kansi ku kiliziya ati ni uko twaherukanye ati nta yandi makuru ko nyine nkibaza sinzi ukuntu byarangiye uko byagenze
ndimo ndagerageza kureba ukuntu haba n'umuntu waba wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya akaba yose yarahuye n'umwe muri bashiki bawe yaba Karitina yaba Kristina yaba Liberata se
hari n'undi nibagiwe mukuru nawe we yari yarashatse wari ufite umugabo ukuze bitaga Mukama ndabikurura nkabyibuka
yego
ariko we yitwaga Tarisira yari afite akana gatoya niwe mperuka
Tarisira yarashatse he
nona yari yaje ubuvuma ariko yigiye ruguru ntabwo twari twegeranye ariko hari hafi ku buryo twamusuraga
ni bashiki bawe bane hari Tarisira hari Liberata hari Kristina hari na Karitina ariko hari na mukuru wawe wambwiye Fabiani ndetse na murumuna wawe Mariko ndimo ndagerageza kubavuga amazina kugira ngo uwaba yarababonye baba bari buvumo baba se bari bahungiye ikansi uwaba warabonye abo bana cyangwa se n'uwamenye amakuru ya papa wawe wambwiye ko yitwa Karekezi Tarishishi cyangwa se mama wawe nyirandaberetse Matilda
yego na
yego
mfasha gato
yego mfasha
ku buryo nanibaje ntibenda nagize kuko simpazi mama we bavuga ko yakomokaga ngo iki aho bita ikigoyi ya ntuza ya kigoyi ya kibaye
muri komini kibaye
muri ngo niho mama avuka bitanguye ngo ikigoyi kuko ngo n'umukecuru wampaye amakuru yambwiye ngo yaje avuga ikigoyi nyine kimwe cyaho ngo avuka kigoyi ya kibaye ku buryo nayibazaga nta n'amakuru wenda y'umuvandimwe wa mama nakubiye amakuru numva ko mama ngo mama we yari yarashatse nuko atandukana na se yarabuze urubyaro ariko ngo ahavana inda yiwe amutwite murumva mama yavukiye iwabo yakuriye iwabo nawe
none se Karekezi ni na byiza yuko abo babyeyi baguhaye izina rya so kugira ngo ukomeze umuryango mu gihe tukishaka amakuru nta bandi bavandimwe papa wawe yari afite
yego yari abafite ariko bobo bumva we yabasize Burundi awe aragaruka bo rero urumva nta kintu bazi ku byo mu Rwanda ku buryo nabo babyumva gutyo baje nyuma bagaruka mu Rwanda nta kintu bazi ku byo mu Rwanda
reka dushakira amakuru ku Banyarwanda bayazi abari mu Rwanda muri 94 abari ibuvumo bashobora kuba bari bazi umuryango wa Karekezi Tarishishi na nyirandaberetse Matilda n'abana babo aribo Christina aribo Cartina aribo Liberata na Tarsil nawe barashatse hafa ho bandi bavandimwe bawe mukuru wawe na murumuna wawe hari Fabian na Mariko waba yumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya akaba uwo muryango wuzi waba yarahunganye nabo bavi buvumo bagani kansi waba ufite amakuru yaho abo bana baba bari yaho ababyeyi baba bari uko byagenze kugira ngo dufashe Karekezi Valence kumenya aho umuryango we uherereye ariko hari n'umuntu wakumva ko afitanye isano na mama we ari we Nyirandaberetse Matilda aba yabumva ijwi ry'Amerika muri ahahoze ari komini Kibayi ntabwo ari kure ni hafi aho ngaho yaza Mugombwa ni muri Gisagara hirya aho ngaho nyaboneka mudufashe kugira ngo tubone amakuru. None Karekezi uretse uwo mukecuru mwaganiriye nta yandi makuru washoboye gukurura wa mugani kwegeranya yerekeranye n'abantu bari barahungiye kansi bahageze ryari bari hehese bari mu kiliziya bari se mu mashusho ry'abakobwa bari se mu bari muri shuri sosiyali bari hehe hari amakuru bagerageje gukurura kugira ngo umenye aho abantu bari muri 1994 bari bahungiye kansi.
Mu makuru make nabashije kugana n'uwo mukecuru wabashije kumpa ayo makuru kubera ko urabona n'ubuzima genda ubuzima bwari bukomeye n'ibyo wirwanagaho nshakisha uko nanjye nabaho nakunze kuba wenda ndi za Kigali ariko mvugiye ni nubako aho na mvugiye ngo nubako urugo nibwo navuze nti wenda nigira ino cyane muri abo mu makuru nabashije gufata umukecuru niwe wanganirije nyine ambwira ko ngo bari bari kumwe ikasi aribwo baherukana ubwo sinzi nyuma yaho uko byaba byaragenze kundi.
Hari abantu benshi bumva ikiganiro agasaro kaburaga bariho bari bahungiye ikansi hari abahari bakomoka ibuvumo bahungiye ikansi kandi bakiriho bagituye ivumo cyangwa se bimutse icyo tubasaba ni ukudufasha kugira ngo dufate umugongo uyu mwana Karekezi Valence yari afite imyaka 5 mwise umwana umbabarire yari afite imyaka 5 muri 1994 yari muto ibiba ntiyarahari yaragiye gusura umuryango ingoma mu Matyazo ya Butare nta yandi makuru afite ku muryango we icyamurima agatima cyamuha amakuru nimba muyazi mudufashe kugira ngo dushobore kumufasha tumushakire amakuru y'umuryango we niba hari uwarokotse akaba ariho akaba atarazi ko murumuna we ndavuga Mariko na Fabiani akaba atarazi ko murumuna we Valence icyo gihe yitwaga yirirwa handi niba kandi hari na mushiki we Cartina Christine Liberata na Tarsile nimwe muri mwe nimba hari uwarokotse musaza wanyu Valence ariho arabashaka ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga Valence niba abavandimwe bawe hari Imana ikomeje akaba ariho akaba yararokotse akaba kumva niba mubyeyi wawe hari akaba atarashoboye kugira ngo aje kureba avuga ati umwana wanjye ari hehe akaba yenda nawe yaragiye kuba handi niba hari uriho mu muryango wawe niba hari undi mu muryango kumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira
kuri mubonye abonetse nshika intege numva ko nyine bapfuye ariko hari ubonetse ndamubwira ko mubonye nakwishima kuko ubu nabaye umugabo mfite abana babiri b'abahungu n'umudamu imfura yanjye ifite imyaka 6 ni ukuri bari ariga mubonye nanjye nakwishima naba mbonye umuryango iyo nabona aho mama akomoka wenda simbabone nibura nkabona n'isura ye y'umuntu aho mama akomoka avuga ni nibura ngiye umuryango ni ukuri byanshimisha pe kuko najyaga nicara nkarira nkavuga nasubu sinzi n'amakuru yabo noneho hakabaho ndabyibuka igihe cya Jenoside iba muri jenoside gutyo aho nabaga ibiryo byarananiye nari umwana mutoya ibiryo birananira bajya abantu ibiryo nkamukorwa numva baraganiriye baravuga ngo ntiwabo bashobora kuba barapfuye ako kantu ndakabikana n'umwana mutoya n'ubu ngubu njye nkibuka nyine numva agahinda karanyishe baravuga ngo ntiwabo bashobora kuba bapfuye numva nyine n'ubu mbivuga numva ikiniga n'umwana muto ariko icyo kintu cyangumyeho ni muri ubwo buryo rero hari uwo mbonye nibura nanjye nakwishima ariko simbihamye numva ko bapfuye ariko hari ubonetse byaba ari amahirwe nanjye nakwishima nibura nanjye mbyibaza mvuga ni mbonye umuvandimwe uko yaba ameze kose uko yansanga ariko nibura nanjye numva ko hari umuvandimwe mbonye
Karekezi ndagushima ubutwari ndagushima urukundo ndagushima ubugabo ndagushima izo mbaraga wagize zo kwikomeza uri umwana muto y'imyaka 5 kutabasha kurya birumvikana ishobora kuba ari uburyo bwo kugira ngo waganiraga n'abawe hari ikintu cyakuzagamo ukanga kubifata kubera ko ari ikindi ubonye ariko utashoboraga kubona icyo gihe ariko ukakiyumvamo ariko izo mbaraga ufite urwo rukundo ufite uko kwizera cyane cyane ufite bwo kuvuga uti igihe cyose ntaramenya ko batakiriho igihe cyose ntaramenya aho bari ntaramenya amakuru arambuye bashobora kuba bakiriho ni ibintu bishoboka ndagushimira ko baje mu kiganiro agasaro kaburaga hari abana benshi baje hano bazi ko basigaye bonye badagifite umuryango imana igakura ibitangaza ngite ibitangaza tukabonera umuryango uribuka wa mwana watowe mu nkoto za kinyambi umuryango we wose umaze kwicwa ntabwo yarazi ko hari abandi basigaye kandi byabaye byaba bitangaza by'Imana nawe rero ndagushimira kuba wizera ko waje mu kiganiro agasarukaburaga ndagukomeza kandi ndagutabariza ndasaba abantu bose baba bumva ikiganiro agasarukaburaga muri uyu mwanya muri inkuru ndende ya Valens Karekezi tumufashe tumenye amakuru y'umuryango we n'ubutsababyeyi be Karekezi Tarishishi na Nyirandaberetse Matilde amakuru namenye nawe yarazi nuko bahungiye ikansi bari batuye ibuvumo turashaka no kumenya amakuru y'abashiki be Tarsi de Liberata Christine na Cartine ndetse n'abandi bavandimwe be Fabiani na Mariko nibutse ko Tarsi yari yashakanye na Mukama bari banafitanye n'umwana witwaga Damour rero wamenye uwo ari we wese muri abo ngabo yaduha amakuru kugira ngo Karekezi abone umuryango agire amahoro Karekezi rero ndagushimiye kwa waje mu kiganiro agaseruka buraga yego karame
ndishimye kuba nari narebye mvuga ntibwo wenda ubutumwa ntibwakugezeho navuga ntibwo nyine nta kundi kuko icyo gihe nabanje guca kuri uriya mugenzi wawe ukorera kuri radio
yego
yaza kumbwira ati wati ntabwo biri turacyategereje ariko nza gushaka telefone kuko wenda simporesha itumanaho ryakure rihambaye nifashisha umuntu w'inshuti ndamubwira nkafasha atabinkorera arambwira ati ubutumwa bwagiye ariko ndavuga ntubu byaranze nyine nayo ariko kuko bigeze numva nishimye nongeye kwishima tuba tuvuganye ndishimye
urakoze nawe ni kwa kundi abantu baza ari benshi bakajya ku murongo
ntacyo kuko ikiganiro nahoraga nyumva ndavuga nti bunyine nta kundi byaranze ariko nkajya mvuga nti buriya hari igihe bizakunda ariko Imana irabikoze
Imana irabikoze ushimirwe rero kuba warashoboye kwihangana ugategereza ukomeze kugira amahoro y'Imana
murakoze cyane nuko urugize icyizere
Ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ni hano kirangiriye mbashimye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa ni camake ku muntu ushakisha ni 001 202 273 46 nongere nyisubiremo 001 202 273 karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.